Tener un hijo es una gran bendición que muchos quisieran tener, pero no todos pueden. Tú que fuiste parte de esa gran bendición, aprovecha el tiempo e instrúyelo en el camino correcto, tomando como ejemplo al mejor padre del mundo, Dios.
Fue por mí.
Welcome back, ladies and gentlemen. This is Southeast Africa. Welcome to our new show for today. We are broadcasting to you from Kitchener, Ontario, Canada. And to start off the day, we have Gunpowder, Burn My Eyes by Dagger Roots. Yeah, Dagger Roots is a group that's, as we speak right now, they are in Zanzibar at the Southeast Busara Festivals. And they will be performing on one of the stages. There are three stages over there. Some 40 artists are going up on the stage over a three-day period starting from February the 7th to the 10th. Welcome back. Let's listen to this and enjoy. Yeah, Dagger Roots is coming mostly from the Madagascar side of things and France and Reunion. So the musicians actually have got an eclectic mixture from all the what used to be like the former French colonies. And as a music singer-songwriter, you know, this charismatic artist combines all these different rhythms, beautiful rhythms in what he calls reggaeza. You know, it's a mixture of reggae, rock, jazz, traditional music, Selegi and world music. Amazing. Dagger Roots. Let's listen and enjoy.
Kujisikia nipo juu, mie sitaki zo deals. Spendi makuu hivyo nitabaki kwa real. Na kila track ya kiu, ni wazi taifeo. Ni wazi kufu, mzazi na kill. Na mwagika kama masika, na shmika na sokanjiba. Kwa mziko bajaja di kwa shikaji wenye makadi. Mashike like Babylon, nozika sana magiton. Imadi tuwa we happy mo, midadi tu ina party. No, kisizia mtanews nisha wapa veo. Tuwape puzi walo die here, yuzi ama tokeo. Safari netua kufika inabidi uyanze. Haina kukita kusita, inabidi ukazi. Ingia ongoza ufata mkia, kukimbia ni mwiko. Kwanzia ulipo, so sana kubakia ulipo. Nikisema chini ya pana, na mana fanya unyanyuke. Na ukiamini umesimama mwana, koma usianguke. Yeah. ukijituma na neema inakaribia nyuma lo give up mapema ngekaza wangefikia penye happy jitusu unafiki usiruhusu yajua kuzingatia ile wachane na soko husu kibongo bongo longo longo shaz endelea kusaka mchongo atakipata.
Eh, karibuni tena wasikizaji wetu wa Sauti za Afrika. Mambo vipi? Mambo poa? Eh, kundi hiyo inaitwa Fit Q, eh? Fit Q ndio mwana muziki mwenyewe na Baraka the Prince. Na nyimbo yao hiyo ya mafanikio. Beautiful. Wanatoka huko bara la Afrika, nchi ya Tanzania. Karibuni. Ushapotea, autaki ukose, usiache of course, endelea. Sauti za Afrika ipo katika mtandao wa jamii sautizaafrica.com au lughayetu.com. Karibuni, fanya mawasiliano nasi na tafurahi sana kuanza mazungumzo kidogo. Ukiwa na ombi ya muziki au ya nyimbo, vile vile unaweza kwenye mtandao huo na register yourself, press bonyeza ile button ya contact na tafurahi sana kuanza mazungumzo nawe. Asante. Maisha vile vitu vinunuliki. So kama tucheki kwa sababu tumezeka. No, ni tunazeka kwa sababu ndiye cheka. Ila sio sababu kuachani ya mafanikio. Ongeza ndio sababu kila mtu kila kona nasa kama mafanikio. Haufungoni wakati. Zinapita nyakati. Muda wako bahati. Utumie basi, una mpenzi pololi. I'm sorry, ndugu, hujafanikiwa. Maisha ni kama boli, magoli ndio kufanikiwa. Oh, 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 ndio kufanikiwa. Ila mtu anataka mafanikio. Oh, mafanikio. Karibuni tena sana wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Sauti za Busara ambayo ni sherehe na inafanyikiwa kila mwaka mwakani mwezi wa February. Hivi sasa inaendelea pale kisiwa ya Unguja. Ilianza tarehe 7 February na itamalizika kesho tarehe 10. Na ni sherehe ambayo ikiwezekana ukiwa na uwezo bwana usitaki kuikosa bwana. Hii ni sherehe mzuri sana kabisa. Wana muziki wote wanaotoka huko Afrika na vile vile international Ulaya wanakusanyika pale na wanatoa wanavuna pale. Unaona kila moja na muziki yake. Na huyo mjamaa huyo anatoka huko Zimbabwe, Mokomba, na nyimbo yake inaitwa Masangago. Hebu tumsikilize, tuburudike bwana. Maneno baadaye. Kwa hivi leo hapo tutapandisha muziki nyingi sana za wanamuziki wasanii ambao wanashirikiana pale katika Sauti za Busara mwaka huo wa February 2019. Huyo mjamaa yuko pale pale. He's strutting his stuff. Let's enjoy.
Gala go to go young. To go like a fan for you. If I'm a man, I'm not a young. It's not a young. What a young. What a young. What a young. What a
Yeah, ladies and gentlemen, welcome back to Southeast Africa. We just want to throw another announcement that Bring On Sunshine. Bring On Sunshine is an annual African festival which is held every year in the city of Kitchener. And we'd like to invite everybody to visit this. It's going to be a great, great event. It's going to happen on February 17th on a Sunday, and it's going to be a full day. Southeast Africa will be present there at the venue. So please stop by, say hello to us. You never know. You might just win a prize or get one of your get something signed. So we'd like to invite you to come to Bring On Sunshine. It's a day which is fun filled. We've got everything African, clothing, food, culture, tradition, artifacts, music, people, thought processes, congeniality, happiness, Ubuntu. We welcome all of you to come, and we look forward to seeing you there.
Thank you. There was music with drums and everything. And then these cats came through. They called themselves BCUC. They came with a brand new style.
Karibuni tena wasikizaji wetu wa South East Africa. Welcome back, ladies and gentlemen. Yeah, this group actually is an interesting group. BCUC. They come from South Africa. BCUC is basically a short form for Bantu Continue Uhuru Consciousness. BCUC. Beautiful. I mean, the music is just amazing. You know, it moves you rhythmically. It moves you, you know, emotionally, physically, every which way you can think. And as we speak, they are actually present at the Sauti za Busara venue in Zanzibar from the 7th to the 10th. The whole thing is finishing tomorrow, so BCUC was also one of the groups featured there. Let's listen and enjoy it. Just in case if you're wondering how to reach us, you can reach us on sautisaafrica.com or lugayetu.com. We've got two ways to reach us through the website. And also, if you have any, if you'd like to send a request to your friend or loved one, you can do so by just going into the website and send us the contact. We are hoping to be able to have the other pages in its social media, vis-a-vis Instagram, Twitter, and Facebook up soon. Obviously, our radio station is depending a lot on volunteerism and donations from good listeners like you out there. If you can kindly help us achieve the goals by volunteering your time or perhaps donating some amounts of money, that would be great. We look forward to coming back to you again very soon after this short message. Oh,
mchezini pikaratasi niandike hizi habari habari za maisha game maisha yote ya safari maisha ya tari maisha ya shari piga kabali leo nitasema mengi litatosha hili daftari asubuhi kumekucha najikuta kwenye music gain all in hakuna tena pa kuluzi ride a line killer angle nasimama kanyerere ni kifozi bipengo dadi ananita malengo mdogo kiumbo akili kama tembo busy Babylon Bengo Sudani na mzaramu kichwani ni sifa nengo na tatu ni miaka yote nipo kwenye game suniulize na vokula rao uliza pia msoto so kunikuta kwenye stare na mademu na nifata lafu nanuliza bari za changamoto game uliaza mtoto leo na watoto mini mtoto lifanya watoto wajue soko kama sifa zangu zipo hamto zugumzia ntatulia mwanaume shindani na sidiria come on come on say my name girl Raja, nambari moja shule sikuamini kama somo niliyatupa kule asante mola kwa music mama kula tule promoter mkwanja kwanza show sifanyi bure kwa pamba za blue blue my sister dua kani kiss. Shusha tabasamu kama umeni miss tuko pamoja uswazi na mboga saba sipocheza mapozi ataicheza mama na baba mkiwa club si mnalewa tila lila na role model wenu si ni Babylon killer msijifunge semeni uso kwa uso mnogo pa ajali ya boda boda na fuso.
Sauti za Africa is broadcasting you from Kitchener, Ontario, Canada.
Nipembeleze, irudisha utotoni. Weka mate nite fearless, kama nyoka pango ni
fearless.
Oh baby, asante siki tuko. Oh panwe cho. Ululu feni. Oh baby, asacheza ni pone. Uwaba mijo. Basi cheza na mimi. Za chura na ingali umesimama
aina maina ma
asa onyeshe
aina maina ma
unacheza
aina maina ma
unataka maji ya kisima na mwoga kututamba
aina maina ma
hebu onyeshe
aina maina ma
unachotaja
aina maina ma
unataka kupiga deki wima umesimama
aina maina ma
hebu tuonyeshe
aina maina ma
unapigaje
aina maina ma
si unataka vya pool table samona unajibana
aina maina ma
hebu tuonyeshe
aina maina ma
unalengaje
aina maina ma.
Ya wanangu wa kigogo
aina mani
pesa mose yobo
aina mani
punja punja kidogo
aina mani
aniongeze mikongo
aina maina ma.
To love me, Joro me, baby,
Joro me, Joro.
Kilo de, kilo de. Why you know they call me Kilo de, baby,
Kilo de, Joro.
I don't give you signal,
Joro me.
Why you know they see me,
Joro me.
I give you green light to tire.
Karibuni tena sana wasikilizaji wetu wa South East Africa. Tunatangaza kutoka hapo Kitchener, Ontario, Canada. Na tunakuletea muziki safi kutoka pote pale bara la Afrika, ikiwa mashariki, magharibi, kusini, kaskazini na katikati. Na tunatangaza mara mbili kwenye wiki, siku ya Jumamosi na Jumapili, katika stesheni yetu hiyo ya 102.7 FM CKMS. Na ya tunaanzia kama kwenye 2 PM mpaka 3 PM every Saturday and Sunday, Canada Eastern Standard Time. Kwa hivyo tafurahi sana kuwasiliana nao wote pale. Ukitaka kututumia email, unaweza kwenda kwenye southeastafrica.com, bonyeza ile contact button na tuanze mazungumzo. Asante sana. Karibuni tena wasikilizaji wetu wa South East Africa. It's probably a good time to send a reminder to our listener out there that February, the month of February, actually is a Black History Month. And it was back in 1995 when the federal government designated the month of February as a time to recognize and celebrate the contribution that the Black Canadians have made in our communities to bring the country to where it is today. And so I'd like to say, my heartiest felicitations for the Black History Month. We'll be featuring some more information on this also in our show tomorrow. Thank you. Stay with us.
Oh, baby, call me later.
Call me later.
kutunuku miamia kwa kitomi ni kande kwa moto baridi zikande kama ruba ni gande tuwe wote akam baby come baby sumari kwa nyundo ni gonge oh Monday to Sunday.
Kwa kochi kitanda naichumia Iyo kote Kiona kwa juu chini naizamia Iyo kote
Sungura nipe karote marage sijazoea
Iyo kote
Nakunja kote na pandisha mori na chechemea Oh yeah Baby Baby
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto Tinga moka kitenge, tutoke mtoko ah, Boda kwa boda tutembe, chocho kwa chocho Tena nikichoka ni bebe, mikuwa kumtota ye Rafuzi ya pemba rangi rangi pare Nyule kihindi chambi chambi nare Cheza rafuko na bambi Boko boko
Hey, refanka kwa pape na te Mpira ushawe kwa kate
Tobarini zigande Kama ruba nkugane Tue wote
Ooh, yeah.
Oh, come baby, come baby Sumari kwa nyundo nkugonge Oh, Monday to Sunday I love you Oh, pass Yokote So kwa bedi kwa kochi kitanda naichumia Yokote Kiona kwa juu chini naizamia Yokote
Sungura nipe karote marage sijazoea
Yokote
Nakunja kote na pandisha mori na chechemea
The Mix Killer
Welcome back, ladies and gentlemen. This is Betty Black with the song Nazira. And beautiful song, beautiful lyrics. And Betty Black actually is also featured as one of the artists at Sauti's Abusara, February 7th to the 10th of 2019. And listen to this, enjoy. If you'd like to send us a comment, you can do that at sautisafrica.com. Thank you.
Leo tena unakuja baby Nazira wacha hasira Kwa libera na kupenda
Karibuni tena sana wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Nataka kutoa kumbusho kidogo. Bring on Sunshine itasherekea hapo. Bring on Sunshine itasherekewa hapo mwezi wa February 17 pale Kitchener City Hall. Na kutakuwa na sherehe, sherehe mkubwa sana. Kuna muziki, utamaduni, mila, chakula, mavazi mbalimbali. Muziki na kadhalika. Na Sauti za Afrika tutakuwa pale pale vile vile, tunahudhuria. Kwa hivyo tutafurahi sana kukutana nawe wote pale. Na mnaalikwa kwa moyo mkunjufu kabisa, njoni kwa sababu ni free. Hakuna kulipa chochote. Asante.
Ukanilekelela niba niba ninyamule chalelo chilibe malo ya bosa ponzila isela kale tinalibe mapunzilo apa mwamba komalelo mwaluba komwa chokela lelo seta puba osa ponzila mwaiva la pala wa mteteka tinalikudya Ibala, pea bambo anu anatisia Umoyo watu, unali wodonselela Kuma mwaluba, mwaluba Mwana wanga mvela kulira kwanga ine Chalo chilina mano kwemuli muzisunge Nitailira nivani vani sume Ukanilekelela nivani vani nyamule Kazaka zanga naona pozuba na mwezi zambiri Uwama kwa chalo siku sila mwana wangu Mwera pa nyumba upunzile Elako one banja lako Sivute zitani nekolo wako nizakala nawe Sininga kutairire Sininga kulekerere Chikondi changa chilimonga chitime cha manzi Chikondi changa chilimonga chitime
Mama na vera,
kodi wa mvela,
mama nilipo,
kodi uli
Karibuni tena sana wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Ya kundi hiyo inaitwa Afrigo Band. Afrigo Band inatoka huko Afrika, na ilianza mwaka wa 1975. And there are a variety of music they play, you know, original composition, cover. So this band has been around for a while, eh? It's been around for a while. And out in Uganda, and existing for almost 42 years. And this year, they are featured as one of the bands at Sauti za Busara in the island of Zanzibar. Wouldn't you love to be there? I would. Well, let's enjoy. It's the least we can do. Karibuni tena sana wasikilizaji wetu wa Sauti za Afrika. Sasa na nafikiri hivi kama tutulize kidogo ile mwendo wa muziki, eh? Na sasa tuburudike kidogo na kusikiliza muziki ya tarab ambayo inatoka pale pale katika kisiwa ya Unguja. Na hii imechezwa na Rajab Suleiman na kithara. Hebu tusikilize na tuburudike kidogo. Let's slow down a little bit and chill. Enjoy.
Chungu Chungu nika thank you.
Ni sauti mzuri sana inatoka pale kwa mwimbaji kithara. Na kama nilivyo, mimi nilikuwa nafanya chambuzi kidogo hapo. Au jamaa hao wameshafanya ziara yao pote pale duniani bana. Walikwenda USA, walialikwa katika sherehe moja. Nadhani ilikuwa ile balozi wa you know wa Tanzania pale USA. Na ilikuwa mzuri sana kabisa, Rajab Suleman na kithara kutoka Zanzibar na nyimbo yao hiyo katika muziki ya tarab. Hebu tuendelee kuburudika. Juicy Calais by Daphne from Cameroon. Na inaelekea kama tumeshafika mwisho wa kipindi chetu cha leo hichi cha Sauti za Afrika. Tutarejea tena kesho siku ya Jumapili. Itakuwa wakati ule ule kuanzia karibuni saa 2 o'clock until 3 o'clock Canada Eastern Standard Time. Nashukuru sana mmekaa nasi mpaka hivi sasa. Tuende kusikiliza nyimbo hiyo ya mwisho. na Mungu akitujalia tukutane tena kesho. Asante.
this heart never goes away. She is with me through the night, and in the morning she stays. I wash away like yesterday, flew down the stream through all my way. Since she accompanies my steps and all my days, she has six strings that I know just how to work and how to play. We speak a language of our own. Every minute of the day we get along into the song. I find her heart and I make it strong, and she backs me up when everyone has gone away. She sings to me.
I did it. this is an emergency. This is not a test, this is an emergency. Let's go start a war based on this information. What you gonna say to the new generation?
Media warfare.
Let's go start a war based on this information. What are you gonna say to the new generation?
Media warfare.
This is an emergency. This is not a test. This is an emergency. Let's go start a war based on this information. What are you gonna say to the new generation?
Media warfare.
Let's go start a war based on this information. What are you gonna say to the new generation?
Media warfare.
Thank you. a child of the soil. I was born in the ghetto, where the gangsters roll by and then gunshot echo. You fight and I your place and talk down like a gecko. Can't touch a street until the youngsters them say so.
Change the ways and woo woo. I have to join with my brethren and sistren in love to make a brighter day. I said I can't wait on the politics to snow preacher man to change their ways and woo woo. I have to join with my brethren and sistren in love to make a brighter day. The division of humans is the people of society. Equality, woo woo. So they try to play we round in a racist illusion, woo woo. When deep inside they hold a greedy heart, they know that love is the solution, yeah, woo woo. You see the color of your skin, and what you have within is an incident of birth. So get up, stand up, and fight for your right. You've been shown what life is, woo woo. Man to change the ways, woo woo. I have to join with my veteran and sistren in love to make a brighter day. I said I can't wait on the politics to still preach a man to change the ways, woo woo. I have to join with my veteran and sistren in love to make a brighter day.
Thank you.
cup of tea. A fish for you and a fish for me. A break of bread and a cup of tea. Oh yeah, now. Ooh, oh yeah, now. Oh yeah, now. Ooh, yeah. Oh yeah. Oh, now. A soldier said we are to live. A soldier said we must give. A soldier said we are to live. A soldier said we must give. Oh yeah now, children, oh yeah now. Oh yeah right now, ooh, yeah. Oh yeah, see, you're gonna have to run away. You're gonna have to run away. You're gonna have to run away. You and your selfish way. A fish for you and a fish for me. A break of bread and a cup of tea. A fish for you and a fish for me. A break of bread and a cup of tea.
Only thing that changed is poverty. Good God, I think it's illegal. jsem ruka zákona a můžu všechno. Mlátit lidi i rozpustit techno. Zavírám nevinné, hold mají pechno. Hlavně, že mám prémie a plním měch pro. Jsem ruka zákona a můžu všechno. Mlátit lidi i rozpustit techno. Zavírám nevinné, hold mají pechno. Hlavně, že mám prémie a plním měch pro. Jsem něco jako Bůh. Napravuji zlo a čistím vzduch. Mé auto poznáš, má modrý pruh. V hlavě mám nasráno fakt puch. Vynořím se ze tmy jak duch. Denně pochytávám pár much. Mám orlí oči a neomylný sluch. Ale můj život je bludný kruh. Lidi mě bohužel nemají rádi. Zvlášť když mají ruce za zády. Jako dítě jsem neměl kamarády. Můj syn je povýšit, ať znám jen pády. Jsem otvůrcem vlasti zrady. Každý náš výjezd má fakt rády. Dávej si pozor, dám ti radu. Nesel se do mě nebo dostaneš sadu.
Když jsi šikanován, teď šikanuju já. Bohnu si rád, do koho se dá. Nářek mi nic neříká, jsem neposedá. Plácám záde těm, co na práši souseda. Všechno, co chci, o tobě vyhledám. Do rukou soudci tě pak rád předám. Na hlavu drobno, pěstiteli dál sedám. A není pravda, že si co jsem vzal nedám. Klidně přimhouřím očko na prohlídce. Záleží však jen na tvojí nabídce. K autu chodím jak model na přehlídce. A vůbec nechápu, proč mě mají za pokrytce. Nechápu toho vlastně víc. Beru i těm, který nemají nic. Při výslechu bude ti fakt víc. Protože náš kancel je planeta opět.
Jsem ruka zákona a můžu všechno. Mlátit lidi i rozpustit techno. Zavírám nevinné, hodlají pechno. Hlavně, že mám prémie a plním měch pro. Jsem ruka zákona a můžu všechno. Mlátit lidi i rozpustit techno. Zavírám nevinné, hodlají pechno. Hlavně, že mám prémie a plním měch pro.
Říkaj mi nekompromisní fízo. Nejeden nadejchal další lízo. Nepomohl jim sex appealové ani Jesus. Ale ty zajíčku pojď ke mně blíž už. Ráda rozkazuju a řvu. Pokud jde vokejhák, tak lžu. I ke mně nevolali, já jdu. Vezmu ti to, co máš, a to nejen mzdu. Máš drogy? Jo, ty beru. Máš i cash? Dávej beru. Jsi nevinný, to ti nesežeru. A chceš odpuštění, tak na to ti seru. Já neseru se s nikým a mám páru. Rychle zmiz, když vidíš moji káru.
So hard to find, one of a kind. Old-fashioned love is so hard to find. Her mother said that I should leave her alone. But how can I do that when I need her in my home? She told me I should wait until she's 21. But I just cannot wait, for I'm a very impatient man. She can tell her anything she wants, 'cause that won't get her out of my life. She knows how much I love her so, and one day she gonna be my bride. Mommy, I love your daughter. This is a serious thing. No one can make me leave her. No gesturing. She's my one and only love, and I need to see her now. 'Cause love has found its way in our heart today. Mommy, please understand, my heart is in her hand. Love comes like a thief